teamsafi.com.
Also, on the beat.
Chiene.
Baby Valentine, nataka nitoke na wewe. Valentine, nataka niwe mina wewe. Honey Valentine, nataka tuwe siwe nyewe. Valentine, nataka nibaki na wewe. Upige pamba kali, upige pamba nyekundu. Pamba kali, tutoke kama watu kuni. Pige mini kali, nitaki wiki chekundu. Skui ojai, wakitone one ukungu. Upige pamba kali, upige pamba nyekundu. Pamba kali, tutoke kama watu kuni. Pige mini kali, nitaki wiki chekundu. Skui ojai, wakitone one ukungu. Nimesahau, staki se mwenye kelele. Tende semu paka watu one gele sotara. Watakoma lengedere, tende auti ya mbezi ya umadale mesaha. Sitaki se mwenye kelele, tende sehemu wenye chuki opaja wa iso zarau. Watakoma mwale, kama vita basi wa kunguru na wewe. Baby Valentine, nataka nitoke na wewe. Valentine, nataka niwe mina wewe. Honey Valentine, nataka tuwe siwe nyewe. Valentine, kama watu kuni pige mini kali, nika kiligi chekundu. Skui ojai, wakitone one ukungu. Upige pamba kali, upige pamba nyekundu. Pamba kali, tutoke kama watu kuni pige mini kali, nika kiligi chekundu. Skui ojai, wakitone one ukungu.
Kwa hilo swadata kipenzi tunatoka, tufanguo tamtamza kuwaka. Swadata kipenzi tunatoka, tupae nguo zenye rafu na makopa. Yani nisipotoka na wewe, leo ntatoka na nani? Na kama nkisema nitoke mwenyewe, tutachekwa na jirani. Oh, Valentine nataka nitoke na wewe. 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 Tukiwa karibu tunafly mama, tunafly tena, tunafly mama, tunafly yamani, tunafly bwana, tunafly tena, tunafly mama. Wewe dada na kama upo single, mtafutwa kucheza naye. Tafute nione, tafute nione, tafute nione. Tafute wewe mkaka na kama upo single, mtafutwa kucheza naye. Tafute nione, tafute nione, tafute nione, tafute.
DJ has on the mixing master.
Download kupitia datimsafi.com kupata nyimbo mpya.